Alright, njoo kubada tai, ipendeza siku wa leo mchana paka night. Ah, ni ratu, ratu, ndana game sky, machu juu, machu juu. Alright, njoo kubada tai, ipendeza siku wa leo mchana paka night. Hey, bwane, muda bado unarusu. Ah, ni ratu, ratu, watu how, watu hey. Hey, why na complex ghetto to me stay? Kamili na CBM crew na Chris GK. Ite mimi neri, this 2K. Watu meche tinga nyome isi la kitoto. Sana iche na me, tumechile ngoma zito. Nite YP, call me, come show. Nana kani botu duke leo mpaka kesho. Inga mamba no tibada dageno. Sanyo shunyonke weji dushe mini zidi flow. Word absent, bono me posa na mnagan. Fkoni hon na money, okichwani mambo flani. Dana nyumba weza mabado shwari. Napa tupo mbao tumeza mele kiliri. Haine noma, kibongo bongo kuna tari. Nafanya hivi pate pombe hata mbili. Hila tukishelewa luga yetu atujui. Hata jure siye na jure humtabui. Tesa nesa bado ratu, ratu. Dana game sky macho juu, macho juu. Kama bitos cheza mari na maka uzu. Kama unatoto chunga sana kupigo kanzu. Wakoro na wanalanda yu na chupa zo mkononi. Wana masaka wa kufangu siku moja wonekani. Sifanye mchezo bro, the beat itoto mwendo pini. Kosa kumachia deka moja cross kumi. Lakini sima hardcore, mwendo chama sado. Tuendele jirushe mchezo kushe bado. Alright, njeo kubada tight. Ipendeza siku leo mchana paka night. Ah, ni ratu, ratu. Ndana game sky, machu juu, machu juu. Alright, njeo kubada tight. Ipendeza siku leo mchana paka night. Hey, bwane, muda bado unarusu. Ah, ni ratu, yeah, ratu.
Kukubwa vitasa vya fedha, wanga laga juu ya meza. Kama unaweza kucheza, cheza truck inapendeza. Tume chill, na AY, mambo tunasebenza. Pumba, vuki jikweza,
tunakumeza.
Eyo ni ratu, ndana nyumba ya wengi wachumba. Vihoja watu kuyumba, pombe ziki wakumba. Hakuna dosari, mambo sasa ni shwari. Mapene ya kumchezari, tumia bila kujali. Lekije medali, mambo ya kujivinjari. Utamu na zide sali, mentali sichezi mbali. Nipo na DVJ, Benny Boy, Simple X, Super mapigo makali. Kifo cha matofali, zarana metanda. Mapintwa na mganda, dau wanapanda. Mapocho pocho zali kamanda. Fanya mazabi kwa pose, kama toto nataka. Pima freaker zao, kama vipandi wekula chaka. Watu gado kama ZB, mikoko imetanda. Huku mabenz kule maprado. Weduka mkwanja now, here we go.
Here we go.
Hey wana e, muda bado na rusu.
Alright, njeo kubada tight. Ipendeza siku leo mchana paka night. Ah, ni ratu, ratu. Ndana game sky, machu juu, machu juu. Alright, njeo kubada tight. Ipendeza siku leo mchana paka night. Hey wana e, muda bado na rusu. Ah, ni ratu, ratu. Tuendele kubang, bang, bila woga. Leo tulambe ninga sote zedu kumina moja. Domuda kujirushe zip ziruda za kushushe. So mikono juu ni remix na kita. DJ sema nazo tracks nyingi bongo flavors. Das Mundus, J, Unique Daran. Usiku bado mchanga, no blagada. Tikisa anga bongo records, no blagada. Kamiri ile kimto yo, no blagada. Straight from the suicide, paka tila die. Zero brain panga hini vibe. Ujumbe sana wingideo hapa na kuwakilisha. Kama napenda hii njo tuzidi kudakisha. Hata kama ngoma simpo tu sote. Tupata kitu alist na chokispote. Hey, why na leta new style? Spray from the dump kama vipi we try. Mademo wa viwanja vjombo stitusu. Usije onga sami notu baki mtupu. Daka gadi jibaba kama uchumi unarusu. Spanguwe kilometa ukarane pana kukusu. Hata ivome bakiza noza kesho. Sio unajirusha tu, future nye michosho. Alright, njeo kubada tight. Ipendeza siku leo mchana paka night. Ah, ni ratu, ratu. Ndana game sky, machu juu, machu juu. Alright, njeo kubada tight. Ipendeza siku leo mchana paka night. Hey, bwane, muda bado unarusu. Ah, ni ratu, ratu. Alright, njeo kubada tight. Ipendeza siku leo mchana paka night. Ah, ni ratu, ratu. Ndana game sky, machu juu, machu juu. Alright, njeo kubada tight. Ipendeza siku leo mchana paka night. Hey, bwane, muda bado unarusu.